nyinkomye olwo nojaganya kubanga waleka ntaawa mukama ne mudaakira ansangula amazika nangumya mufayiro ne nkusangulamu ate oba tekinyuma si kyekisanga ne wetwaliraawe ensingawo era nja kgenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeewo.
Sit your call.